rendezvous.
Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda wanawake. Wanawake, taya maisha wanawake. Wanawake, hakuna maisha bila wanawake.
New life, new life, new. Alimumba Adamu, akaona sawa. Ulimungu mtaalamu kuwaumba hawa, kawajaza mautamu, kawapa na pawa. Ulimungu mtaalamu kuwaumba hawa.
Sire zingenoga vipi kama kungekosa sketch? Hata pesa tusinge tafuta, nambie nani angebeti? Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona unapiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona unapiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga. Uuma no cry,
no woman no cry.
La vida loca,
la vida loca.
No woman no cry,
la vida loca.
Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda wanawake. Wanawake, taya maisha wanawake.
Zingekuwa hakuna, tungekuwa wapweke sana. Hata kuoga tunge uchuna, hela zisinge kwa namana. Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona unapiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Ndo maana tukizipata tunawapata kama wajaomba. Nikiona unapiga mwanamke walahi sikwachi, lazima takugonga.
Uuma no cry,
la vida loca,
la vida loca.
No woman no cry,
no woman no cry.
La vida loca,
la vida loca.
Wanawake, nawapenda wanawake. Wanawake, ninapenda
Mix killer.